Mindo wanzisha na bado miumalizi, mindo wakisha na bado miwazima. Ambia Kenya power, staki stima. Zangu jio tamo, luwezi zima. Flow ndani ya tamo, siyezi poho. Hizi roots deep sana bwana. Ata wale wa shamba, wakushrapu na venya wezi noo. Najipenda sana, siyezi yoo. Kifanyi kazi, kame waka. Nikufanyia kazi, misi waka. Si trash lakini bado wanaitaka. Nikipanda stage wanaitana. Nikishuka wanajua nimeimoda. Bila fupi, niko official. Mabao nyingi, checki scoreboard. Upao kipao no wanya kana west. Yo, asembo ke.
Oh yeah.
Yeah, asembo ke.
Oh yeah.
Kame waka sana bana.
Hey.
Kame waka sana bana.
Hey.
Asembo ke.
Oh yeah.
Yeah, asembo ke. Waka sana bana, kame waka sana bana,
hey.
Ula la la, hiraiya nasikia bado imedose ban. Kurarara, nasikia nini maenda eja damja toshea kuvote ban. Mapolitician metugeuza mashete venya kwa hizi street daily wanatupanga. Manguruwe sana wanajiganga. Big brother tangu nikuwe banga. So, mini isa weni Habib na manga. Chonya loka, Villa Rosa, Kempiski, na CGski. God MC, uliza Shinsky. Hey, ni mimi peke. Victoria Boy Design Music. Hizi samaki wana die squeezy mazeme ni selfish. Wamesa on net night ni kwa stage. Hawaliko pale chini mazeba na wakipiga ma selfie. Hawuko shua sika Jeffy. 50-50 adwa Blakey. Na bring it back to you. Na bring forward. Ambia Papa Rezi I let the show man. Let me freestyle in the snowman. Una die kuingia. Mindyo to man. Ndiyo mesuto wa zidi juu. Hindyo to man. Asemo ke.
Oh yeah.
Hey, asemo ke. Kame waka sana bana. Kame waka sana bana. Hey, asemo ke. Hey, asemo ke. Kame waka sana bana. Kame waka bana bana. Asemo ke. 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 Kame waka sana bana. Kame waka sana bana. Kame waka sana bana. Waka sana bana. Mr. Richie Spice on the drums. Rada chafu bana jo. Rada chafu bana. Right about now, big shout out to everybody who's tuned in. Kauni juu bana, cheza na Google bana. Rada chafu. The next song inaitwa Normani. Twende kazi.